Yami, this fed off again alongside the brothers, producer Rick Stable Records.
Wanawara Jusaina, Mtima Gwange Gai Gai, Omensi Wange Gai Gai, Omtima Nukute Zengaravi. Wanawara Jusaina, Mtima Gwange Gai Gai, Omensi Wange Gai Gai, Omtima Nukute Zengaravi.
Saina. Mutimo kagutuaro, mutimo kagusisa, ulibonda baho njena njihura kubi. Yongabe kugambewe nonzarawa, toi kilizebe nkugamba kanini nkugonza hamutima guange. Kuno kagutuara zaina, mtagonza wafiga kionka kagonza hawe ngonzi zawe. Ngonzi zawe.
Wanda waraji zaina, mutima guange gai gai, omienzi wange gai gai. Mtima nukuteze ngaravi. Mwana wala jisaina. Mtima kwange gai gai. Kwa miezi mange gai gai. Mtima nukuteze ngaravi. Siku sabatu beba vili zaina. Eno weekendi. Tulehezi tuineo. Eno weekendi.
Yo, I'm so proud you kubanga ni nawe zaina. Kaga tukendo kumabiche nawe zaina. Kujeku sausage nawe zaina. Kwa isaro fiti nawe zaina. Ngabo vipunju mira kuma street zaina. Nga Chris Brown na Rihanna zaina. Yeah.
Wanda wala jisaina. Mtima kwange gai gai. Kwa miezi wange gai gai. Mtima nukuteze ngaravi. Wanda wala jisaina. Mtima kwange gai gai. Kwa miezi wange gai gai. Mtima nukuteze ngaravi.
Sometimes dream, him will love now. Just baby girl, just love me. I'm a easy guy, love me forever. Baby girl, yeah.
Zaina ni wo uninzire, Zaina ni wo uninzire.
Gonna be with you. I have no big friend from them. Fabarico.